cha Ghana. You may go and you see Ghana wa Ghana.
Randy, Masa Sima began. We kwanza mimi hapa akili yangu na ijua wanenu napenda pesa hakuna asiyejua zile digitali bandika na bandua michezo ya vaipo ni mwendo wa kishua hapa ndo wano sitaki majukumu yani nyumba ya pangu niludi siku unilaumu kama utaki tudeti lazima nitakuwacha siwezi tangaza ndoa wakati ndani pakata Basi wena waita wake wanangu wa uwabata Hakuna kutoa posa mpaka kulisakata Hapa ndo wano tumesema na imeisha Haya mabachela joni kati tunaruka ruka njo Na siku hizi sitaki ndoa
Bora niwe single Bora niwe single
Ukenda penda mi sitaki
Bora niwe single Bora niwe single
Na siku hizi sitaki ndoa
Bora niwe single
Penda penda misi taki
Bora niwe single Bora niwe single
Shida ukimpenda ananza kusumbua Eti hata kikunde anataka nyama unajua Kwao alivandala pengine alipekua Kwako atataka sendo na baya za kishua Sitaki mchezo nikiwa na jambo langu Natafuta kula kwa jasho nikizipata ndoza kwangu Oya wanaume wote washikaji zangu Na kama we wakike kula usae kwa uchungu Na ukitaka ntakupa nipe tumalizane Eti maina kupenda siyo poa siyo mkune Sitaki munisha uri kusundo watu tapigana Tafute ya siyo cheza watu singo tunasukumana Jo, anasikuizi sitaki ndoa
Bora niwe singo Bora niwe singo
Upenda penda mi sitaki
Bora niwe singo Bora niwe singo
Anasikuizi sitaki ndoa
Bora niwe singo Bora niwe singo
Penda misi taki
Bora niwe singo Bora niwe singo
Hivi unamjua die kane wewe
Bora niwe singo
On the mix